ZWAP.com.
Just follow the beat. You know it's how it is.
If only you can see one, but I want to go very down. Make him wanna palamina, but to work at a quelle is a wena. Kakula kuna sokona. If only Pandami panda yokona. If only Wama okite liwa poncha. Minano vunga chama toba ota. Mikusa kuna kupopota. Minano vunga chama toba ota. If only Sosa la ukali kutula. Iya ele mama. If only Sosa la ukali kutula. If only Sosa la ukali kutula. If only Kenya is it twana? Si mwandiki wa madimona. Wasewezi kikutapani mapikicha. Abaka yukuta wabata kucha. Nako ya kuveleka wapichuka. Yena kiyo munge kono teka. Ayuma kuketa keta. Kidala ni mwana na fita. Iyo Wama okiteli waponja. Minano munga chama towa. Nikusa kuna kupopota. Minano munga chama towa ota. Ifoni 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 Sosa la ukali kutula. Iyele mama. Ifoni Sosa la ukali kutula. Ifoni 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 Sosa la ukali kutula. Ifoni
ZWAP.com.